mapenzi na rap, haya ni mapenzi na hip hop. Ni mapenzi ya kweli na hip hop. Mapenzi na rap, haya ni mapenzi na hip hop. Yo imento ambea kufanikisha na kunipa maisha, kuonyesha ninachoweza kuwakilisha. Inafurahisha sehemu ruzo nifikisha, wakupirikisha bosa bamenya kuyoba. Teacher, bilingual, ila yangu soye watumu hasili mingu. Engo yangu ni nini, innovator na bingo. Bada ya miaka kumi nyumbani napewa jimbo. Kipenzi cha my people. Utashindwa mziki na vyeti huna. Alisema bibi huka kuskuru lazima. Mashindano ya mbuza kisimbea wina. Tukusa makata kinasa wazi na soma. Nishakula hada nifanye ngoma. Nikauza stanka bada ya maisha kugoma. Rap ndio linitoa kari yako akili za Soweto. Shamba ndio menipa mafanikio. Mapenzi ya kweli na hip hop. Mapenzi na rap, haya ni mapenzi na hip hop. Ni mapenzi ya kweli na hip hop. Mapenzi na rap, haya ni mapenzi na hip hop.
Ulikuwa unafanya nini ulipokuwa 11 years old? Mimi nilikuwa nachora bars niki fall in love na hip hop. What about 20 years old? Nilikuwa busy na my first millions zote from hip hop. Now wanataja jina langu for clicks kwa jina la hip hop. Naweza sema nina 40 years kwenye hip pain. New gen hip pain hawawezi keep up. Niliamini itanileta miles ya kilomita toka home. Na ntarudi niki fly business. Hasira ikazidi paka Godfather bongo flavor kani call.
Oya mzee, let's talk business.
Nalalaga nimechoka kweli jua kitanda. Mana mabegani kutwa niko na Shinyanga. Washamba na nidiswa na kuja mejipanga. Ntawatandika tu makofi ni wakanyage matimba na mapanga. Hapa mmekutana na kisanga. Ukiacha talent hapa hiko hanga. Ukiacha hanga hapa hiko anga. Ukiacha yote hapa niko gram kama 23 nona kama naligusa anga.
Mfoy, mfoy.
Ni mapenzi ya kweli na hip hop. Mapenzi na rap, haya ni mapenzi na hip hop. Ni mapenzi ya kweli na hip hop. Mapenzi na rap, haya ni mapenzi na hip hop.
Bano lishangani lipoambia yuni mistenda kusoma. Nadhani dikichan leonekana. Yote kisa wako mini licho kiona kinafami kufanya. Na shukuru mwishono lipo sema sawa inanoma. Haya ndo mapenzi ya kweli na hip hop. Mithali liandikwa chana na kili ambayo ilitumika. Kubashiri tipo siku ntatoka. Mapenzi ya rap ndo leo nisajili bongo record as B-Funk. Miaka 20 mina piga show mikwani. Tayari nishajuri kana mooni nani. Sikone kana tena mooni. Na sasa mepita zaidi ya 20. I'm the greatest of all time. Juma na nita tajiri kule mtani. All eyes on me when I'm in the back. And where would I be if it wasn't for rap? So I gotta thank God for that. Rap imenipa mbacho matisha kunipa class. Ndo mana squaga na soma mia.
Ni mapenzi ya kweli na hip hop. Mapenzi na rap, haya ni mapenzi na hip hop. Ni mapenzi ya kweli na hip hop. Mapenzi na rap, haya ni mapenzi na hip hop.
Fundi chuma one man ambi moro town chata under 18. Swatchy move in his butt. Prum paka kwako sio prum paka maka. Mawa yao ya menya uka na jua kari la mati. Nichezo ya umbea sitaki na jifungia ghetto. Walo tunyima jana una tunawasaidia kesho. Rhymes ni za mtumba zinauzika kama special. Nikitimba ni malaria kisha na ofichia msene. Nipo mimi wezi nipata bifu na mimi wodi utata kuwa kabimi. Hapo ni sasa miyaruoni sipo pacha. Nomba po tairi pancha wako slow. Niko faster komandu niko hapa na beba ndo kila champa. Kuja da kutafuta nilikuja na basi. Saifi na rudi na crown moro mwendo wa farasi. Show kila wiki account na chapati na bado pisi za town ya zinitoi kwenye jack. Au sindile anoga utaniambia nini amfande na mrinda sele asishushwe na toto mjini. Kichoro ramani ya rap mora ikosi sura yangu so kingine hip hop mekoa maisha yangu.
Ni mapenzi ya kweli na hip hop. Mapenzi na rap, haya ni mapenzi na hip hop. Ni mapenzi ya kweli na hip hop. Mapenzi na rap, haya ni mapenzi na hip hop.
Gachi beat
rap. Hip hop, hip hop, hip hop, hip hop, rap, rap, hip hop, hip hop.